Angubengelele, ngomgele futhi engosini yethu eFresh, kengusibonelo Pithi wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Asikwamukele. Ukuthanda abanye abantu kungaba nzima. Abahlali abantu besiphatha ngendlela esingafisi ukuphathwa ngayo. Abahlali beyiphethe ngendlela esifuna bayiphathe ngayo. Futhi lokho kancane kancane kuyakuncunza. Yebo, nakanjani. Bazoba khona abantu abaletha intokozo enkulu empilweni yakho. Bese kuba nalabo futhi othi uma ucabanga ngobuso babo ukuqubuka imizwa engemnandi ngabo. Njengokuthi balimaza inhliziyo yakho. Baqubula ukudinwa nobuhlungu. Mhlambe benze okubi kuwe. Mhlambe kungenzeka ukuthi bakhuba ndlela nathizeni. Mhlambe banemqondo enhlanhlathayo engavumelani inhlobo nawe. Ngakho ngokwemvelo yobuntu, kuyinto ezenzakalelayo ukuthi uqinise inhliziyo yakho kubo ngokwendlela yokuyivikela kubona. Inkinga ukuthi ngesikhathi inhliziyo yakho iqina, iyaqala iqubuka inzondo ngokwentuthu engenakucimeka. Ilapho kanye izwi likaNkulunkulu kulokho liyikhambi elinamandla elelaphayo. Eyokuqala ekaJohane 4 verse 19 kuya ku-21. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu, kepha ezonda umzane wakhe, umqambe manga ngokuba ongathanda umzane wakhe ambonileyo angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Akukucabange lokho. Uchazo lucacile lomzenzisi ngumKristu owehlenyuka ephethe iBhayibheli kodwa inhliziyo yakhe inqwabelene inzondo. Sihlobo sami, vumeli izwi likaNkulunkulu likukhulule namhlanje. Vumela umoya ongcwele athambise inhliziyo yakho, ayelaphe, akukhulule enzondweni. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.